Pendo ni burudani na kwangu imekuwa kara. Nacheka nje ila ndani moyoni na machera. Squeeze ya tagi kekezi kawa mpape mashine. Yamepungua mapenzi, sijui kampata mwingine. Overdose, overdose, na shangi overdose. Overdose, overdose, na mimi overdose.
Najiokesha mwenyewe.